Oromia keset magala lengando tadurani la kosa ganda 0902703 jedame makabasan makagandota maka ollota heddu maka oromon duru bafatetti debi fachutti jiran shawa de akesa ambo akasumas borana kesa yabello kana gocha jiran soran bulcha magala ambo obbo tarrafa badada hasofsisun kakindese kab
bulcha magala ambo kesumat inumafi aada ganama duda ganama magalicha debi suraf oji balda gocha jira gandota kanandura ክርስቲና ከአኒ መቃሳኒ ድጅረ ገራ መቃሳኒ ገነማት አካዴሚያን ቡልቺንስ መጋላ ሙርቲሴ ድራ ገንደ ዱዋቶክ ጀደሜ ወማማ ካንቱሬ መቃንሳ ገነማ ፍንስሪ ሆራ ሃይት ወከተ ገንደ ዱዋ ለመጀደኒ ተናንድራ መቃሰን ድጅረን ያኢ ገዳ ካቱሬሲ ገንዲ ዱዋ ሰዲ ቶርበን ኩታይ ገንዲ ዱዋ ፉር ሰንቀሌ ፋሪስ ገንዲ ዱዋሸን ኪሶሴ ኢዶሊበን ገንዲ ዱዋጃ አዋሮ ቁራ ጀደማኒ መቃሳኒ ገነማቲን አከዋማማን ቡልቺንስ መጋላ አምቦ ሙርቴሱዳን መቃ ገነማ ተከዲዳን ጉዴ ዝራይቹ ቃሶኑ መንኒ ኩኒ ጉዴ እኒማሳ አዳሳ አፋንሳ ኢዶትሬቢ ሱዳፊ ካናኒስ ወልቀበቴ ቡልቺንስ መጋላ አምቦ ኬሰት ባርጃሌን አፋን ኦሮሞቲን እንበሪፈነ አማ አፋን ኦሮሞቲን አካይሳን በሪፈመን ወጀተማጅራ ወዶተኮ ተኮቲስ አከስራን ጉዳ ዝራይቹ magallikun akkataishin oromo oromo urgoftu urgaud andesut ejarama kanjirt dandim somarat kemergem karana genya kanflet magala yalatam tufi qaso oromo gidugala turizmi akkasumasimo gidugala turizmi duwasontali gidugala inegde akkashintatu gochudaf ojjetama kanjiru tawsa kasurmafi
dansa fakena faganda duwato kujalat duwala amjalat duwasa dijalat reri jirachu fadanda rero kana mo gadana fana maratin kajiran kana sunjalat onni jijirtan fanjirti
gandota bulchin samagalicha gala jiran keset undum tisani quratanietu quranodan umman ratti marjate jarsolin ratti marjatani gara maqafani ganamat akadebu tasifani jiraichu ammas imonna fanjiru kana gochu wodi walqabati amma sadaka jalqabira jiramale imonni ammalle maqawrumot akadeel angochu da ratto jacha jiru kanjiru tawusati maqawrumummati akasande dani wamani qoranowan addada yegge samajiru mari ummatatin gabbate qorano dande gerame wanno jatamajiru tawusata sota
kharagu gurdafa dandi ga qallofa wan dibi waqa tijijir tanfaqabdu maqa jabaaf janna tijijir tanfaqabdu maqa moggaftani faqabdu
akawli galat magala nambo dandi tokicha qabdi dandi tokicha qabdu kesa gara dandi heddut cheesu sodaf dandi sabbata magala ambo kesat amma ujigal qamne jira inikun gara fondrat qorana ratundai kan moggafa muta ammaf dandi qamnu dandi moggasaf gawwan qamnes sadarkasanat ilala anjedu gara fondrat garu dandi qamulalame akkasumas seenaa magaala sanaatii fi akkaataa eenyummaa ummata oromoo bakka bu'uu danda'uun kan ilaalamuudha jechuudha.
Obbo Tarrafaa Badhaadhaa bulcha magaalaa Ambooti kutaa sagalateeffadhaa waan qabna ammoo afaan taanaan qubee afaan oromootiin barreessa magaala keessa barreessan taanaan qajeelfatanii barreeffachuun waan harkabbaa jiraati maqaa badallee taanaan abbaa barbaadateetiin argata wanni cufti harkabbaa jirti. Nagaa waaqa keessa Obbo Tarrafaa.
Isinillee guddaa galatoomaa.
Magaalaan hedduulleen waan akkanaa qubee magaalaan isaanii keessa barreessan. manneen nyaata dhugaatii irra barreessan waan badabbaa barbaadataa waan ammaata immoo abbaa qajeelfata tan jenne gara booranaa dabara booranaallee tatam akkanaatti jiran biiroo aadaa fi tuurizimiitii fi bulchiinsi magaalaatti wal qarqaaree waan kan hojjechuu jira itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii bulchiinsi magaalaa yaaballoo abbiliiban yoo ta'a dubbisuu jira abbiliiban guddoo si galateeffadhaa isaanillee maqaa keessan maqaa lafteessanii maqaa dir keessanii maqaa reer keessanii waan hedduun jijjiiruu jirtanii dhaga'uu jirra maanfaa jijjiirtan maaf jijjiirtan.
Waajirri aadaa turizimii qorannoo fi qo'annoo taasiseen seena magaalaa kanaa maqaa lafti kun dura maan jedhamti ammaan jedhamti ilaalle maqa durii kaanti jaarrota gaafannee warra bulchiinsa danda'allee waliin warra maanguddoo magaala keenyallee waliin teenne lafti kun dura maan jedhamti armaan jedhamti ilaalle maqaan ka duraanii suntirra caala uummata keessatti fudhatan qaba. Duwwa lama yookaan duwwa tokko jedhan dhiyeeffanne qabu. Aadaa fi maqaa waa waliin beeku fallaalle uummata kennallee akkasumas barbaada maqaa durii badee haa durii uummati yaarratu keenya tiyyaantu ardaa bifanaan deebiin jechuudha.
Tanaafu waan baate galee.
Maqaa durii yaarratu abaaboo futuroon durii tiyyaantu ardaa bifanaan deebiin jechuudha.
Akka kanaan fulaagame jijjiiramu.
Bulchiinsi magaalaa yaaballoo ganda lan qabna. guddaan gandii bal'aan ka teera 11 jala qabu kan duduraan duwwaalaan jedhan ka amma garbii yaaballoo inni maqa baanne kana teera 11 jala qabu jecha qaxanaa duree gara madiyee sirbaatti faa duraanii qaxanaa ulee jedhan gara gooroo biiqaatti bifuun kanaan akkanaatti dololloolaa quufto badhaasa ibaayyu dhahee dololloolaa guddisa boobisaa jedha koboolee adda garbii jedhanii akkanaatti himanii haa gandiiwwalamaa gana. Kan jiru tokko jechaa turre amma gara Ardayaatti jirre. Ardayaa hunani reera gara torbaaf jala qaba. Gooroo roobaa jedhanii boqotaraaba bultoo geetoo jedhanii ulaaganagaa kaani hubicurra.
Biyyita akkamitti gammadde?
Guddootti gammadde. Ollaa dhibee haafeellee ollaan guddaa gargariillee maqaa dhibeellee sanii kennuu dandeenyetti jaharrotii if kanaan guddoorra gammadanani.
Kanaafuu yoo maqaan kun eega akkanaan jijjiiramu galmeerralleetti waan barreeffam cufirralleetti. Biiroolee mootummaa irrallee akkuma kanaan qajeela deema.
Waan isa cufa jijjiiranii chaappaa jalqabanii tappeellaa waajjirri sun ibsuuf jalqabanii maqaa itti fayyadan maqaa tuyyoo fakkeenyaaf bajaajii duraanii ta'een lamaan ijatti faan cufa dololloolaa jedhanii waraqatuma maxxansanii jira. Isiillee akkasuma ayyaamtillee maqaan arma jalqabee maqaan dura kaanee akka fudhatan hin qabne gara chaappaallee akka uummata beeksisanii namni. Maqaa duraan gandiiwwan tokko yookaan gandiiwwan lama jedhu akka dhaqee gandaatti waraqaa eenyummaaf iyyuu hin jijjiirata. Amma jijjiirachaa jira agammaatti.
Barreeffam dirree keessa barreessan waan akkana qaqqajeelfachuuf wanni isaan itti jirtan faan jirti.
Waan kana guddoo hojjechuu jirra nu amma barreeffama warri waldaa hoo barreessitinu haga fulateen dhufee chaappaa waajjira seenaa maqaan sun sirrii jedhani chaappaa seenaan dhoofnee kenniniifitti akkanumatti lafa ka'ee saduulii namni tokkollee hin barreeffatu. Kanaafuu waan sun cufa kubee sirree kubee qarbu gongoraan barraa'ellee cufa tapheellaan leentaanaan gara tapheellaa dhibbaa fooyi cufaafnee jirra akka bulchiinsa magaalaa seenatti gara waggaa kan haa dongayinu. Kanaafuu wanni dogongor qaba cuftinu magaalaa keessatti barreeffamii akkas jettee haa yaa'aa bal'oo jedhanii maqaa xiqqoo gargar gurguratan sun cuftinu sirraa'u jira. Sirreessuuf gammallee yaa'u jirra namni magaalaa keessatti bobba'anii ogeeyyii afaanillee qabnaan warri kun magaalaa keessatti bahee. Qubee dogongor qabchufa akka namni sirreeffatu hubannoo haraa adda addaatiin kennaa jiranii amma immoo sirreeffachuu baate gara adabbiilleetti deebisanii akkanaan namni cuftinuu sirreeffachuu itti yaa'u jira.
Abdii manguddoo si galateeffadhaa. Nagaa waaqa keessa.
Yoo raabula.
Taarikaa sanumaan soraa lafeessi nagaa mul'isa.